Tende mwen chalo chon.
Fresh out with you.
Wap.com.
Mr. Mainza Chifunga.
Imagine.
Abakuzate. Nashimina barokola mufire mushikwate.
Yarot, it's me again. Okoninga lomba tia kulinga tei mwenga fwenene. Walombere mwali mupera. Wakonkonza sheku chivina wali iswiwa. Jogo kishani na ine. Narusha dionza na maka anje. Nasunga na ine. Deto mwana switch. Kwa mula sweat. Sweat ya njiari kama panche mwana switch. Kwa mwanda hile nero lera. Baruwa ni nasho nongo kunze kabarero lera. Bani ni mwishe na riyo nebele mumegera. Ya uitachake mwane kabwe nonga mwane kera. So mbare ni shonongo atyapwe. Presin sono pambia baruwa ni wakumwe. Ije pepombe pari onze nga buwacha njira.
Mweza hiryo mwepa na bambi. Ndelo mamunye mukishe na ine.
Diringi mula mwana no kuchula kwa juku kwenye filamba janji no kuse kwa kuwa nandi. So, hapa mboneka kwa chava nomo. Mula nduwa kuchula batuta wabona nomo. Katweshinga mwani mbika kuwaya. Nakudu wafwa lelo ndajira koko waya. So ine pepo jatiria kwe bati nasalwa. Begia waito pachiva nono wabasalwa. Wale ninda fire mwapadiria pula muna ngufire mwale pala badiko pa kutendeka. Bless me so I can dine with kings and queens. Nana kukudia chivwa body kandolo na beans. I don't wanna live in shame, God bless me please.
Pantu mwishi na rieno mwantu mpira.
Tumpira ye.
Mwishi na rieno mwantu mpira.
Tumpira ye.
Mwikaleka bakanze ke. Bakanze ke.
Chiema mwisha neka. Ngefo mwala ile ukuwa na ine. Nzi mwana wenu bashie mani. Pepa don't leave me ya. Pantunga seba nyeshi na lienu. Kamwene shamobu ukuru wenu. Nesa lero rafu kama na panshi. Ile mule pala bambi.
Bambi.
Nelomba mungibu kishe na ine. Chula nchula awe Narisha Mwikase baka awe
Pantu mwishi na rieno mwantu mpira.
Tumpira ye.
Mwishi na rieno mwantu mpira.
Tumpira ye.
Mwikaleka bakanze ke. Bakanze ke.
Se kineza ni mfumu te kutituruse. Bossman was Edward Tizuru. Na maustaz ba Erika Chucks. Of course get cutty. Social party nigga. Young Deza. Set guy electronic. Yera no kusaka. Kandari rako katmani parusaka. Demas de manager. Jiki chopa jameshi. Copa boys. Boss one umumba. Hotest end. Chow down. Potiki papota. Na iwe. Ex-family, Bazara Chevo. Smart, the social boss. Handsome J Mafia. I don't know if you wanna fight. Boss Osamo Musungu.
You're battery.
hippie, kuchore funta ura shani firimba kwa nagamo Ruburi ruambu shine ngombe, ginde weo timbukondo donjojo Firimba fila erowele lakofe kwa nagamo ni road pop na nguyo geta Yante dede
Fresh out video.